Hey, you're trying.
Hey. As you know when I'm a, you know when I'm a, you know when I'm a, you know when I'm a. Balooza, balooza, Tron.
Aye, Chilo She. Tron, Sengong. Aye. Nainda go bandane. Nainda go bandane. Aye, nainda go bandane. Aye, nege. Aye, nege. Nainda go bandane. Nainda go bandane. Aye, nege. Aye, nege. Aye. Chilo She. Now ya, Chile was so late.
Chicago, with boy bees on my door. Atuja maliza like coco. Yeah, bravo. Soon I turn to po Chicago. With boy bees on my door. Atuja maliza like coco.
Unajifanya upo kimya kumbe na kuhuma. Wanamani sisi choki hatuna. Ujuma, sukuma. Mpena talifa na ikutuma. Joto zangu chino kidi kulipanda chuma. Kuwa mnabisha mbona mnanuna. Mnakunja Uju,
tapaje ni kituwa shangai china.
China wanama.
Naenda kupanda ndege. Naenda kupanda ndege.
Ay, naenda kupanda ndege. Ay, ndege. Ay, ndege.
Naenda kupanda ndege. Naenda kupanda ndege. Ay, ndege. Ay, ndege. Ay, Chilo She. Now ya.
Wanna man, boy, wanna man, puppy, wanna man. Hadogo no go, what's up?